Mama mia, nampa asilimia, kushoto kulia, penzi amelilia. Unapokamata shikisha geuza mauna, unanipandizia. Yani inama inuka zungusha kamata, wameniulizia. Katoto kako jo 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 jo, kumewaka leo moto moto. Inuwa juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire.
Alexis on the beat. Mio mio. Cheki cheki. Nani warena leo moto. Kibujingo moroto. Kosegia east na watoto. Steam kuna joto. Wazing kuna sip na magoko. Zishike kasi miti na kokoto. Wasupa wana wine. Kemba na design. Lalisha tunacheza na device. Machupa za divine. Dos nafanya wakoko na ni mind. Yuni cheki na mchanganya na zirai. Katoto kako chocho chocho. Mtam kama rojo. Kapenga kama moto chocho. Katela kako chonjo. Kama mama kaika na mbongo mapesa. Yoshikia maaise.
Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Katoto kako cho 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 cho. Kumewaka leo moto moto. Inuwa juu mikono kono. Kumewaka leo moto moto. Katoto kako cho 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 cho. Kumewaka leo moto moto. Inuwa juu mikono kono. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire.